ናሁ ሰናይ ቃልየ አጽም እግዚኦ ሃሌሉያ 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 ወለቡ ጽራየ ሃሌሉያ 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 ዋጽማኒ ቃለ ስለትየ ንጉስየኒ ወአምላኬኒ